Muto sound.
We bagala omulyango yanzigulira eddirisa Ono ye yandaga ebyewuziga Bwe nali ebuloba era kati nayiga Omutima gwange gwe nasevinga Abalala mubireke nze nasiringa Mukira mwagikuba yonna gwe ndisivinga Siri mukitinga Siri mukitinga Baby mpanise nze wampambi Such a move.